utabaki hati hati, eh? La kwangu ulipati ngo